chokola tebinyumira otuguba doweddeyo olw'okuba ntuseleti esimu yango giremerako olwa mystico mikwano gyange ojingobako olowooza ginantwala
olinebbuba sweet mutima olinebbuba olinebbuba kendeza kubbuba kubbuba yiga okunesiga okunesiga.
Even when I do go to market, to do the shopping, I do go for work, to look for money. Even when I do go to market, to do the shopping, I do go for work, to look for money.
Oli ne buba, oli ne buba, sweet muti oli ne buba, oli ne buba, kende za buba.
Nebavuyo yambirigo olinga bana bayekera ompisanga mwana wo ombuza ne jembandaga baganda bange obangu bako ombuza ke mirembe we isanga mserikali naye mukwano chusa chusa
Kendeza kububa, kububa, higa okunesiga,